the block one touch.
Oya,
crap.
Your name a Kofivo,
crap.
Attack on your name a boy,
Vivo, crap.
Oya, wanangu a gang,
oya, crap.
Come on, you metro, come here.
Hey, yo,
oya,
hey, yo,
how
can you?
Unapuwe siku nijiwa lafu na zingua kwani boya vipi kwani we. Kweli maisha yangu ya nani sumbu wela ya kwangu staki unisha uli we. Minilisha toka loko kitambo yani kama ubishu bishu kwenye mambo. Boya mwendo kukudoko wadogo kama chambo kama mungu kutafungu wa milango. Boya we, we ukileta umbuzi joto kufanye wa mchuzi. Zile oya oya we oya tuondole mashuzi. Oya, 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 geng, geng, oya, geng, geng. Kama tumetoroka milembe. Oya, oni ya tuzimi leo ala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, oya, geng, geng, oya, geng, geng. Kama tumetoroka milembe. Oni ya tuzimi leo ala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, 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 weni mamba ama kenge. Oya, acha use. Maneno ya chie kitenge. Oni tumeruka senyenge.
Sisi tunazima sheli sigala. Tulo mkyo nyapala. Tunavunja nasi kogoko. Sindo tulo mbuwa ndala mpoto. Oya kenye kumala meja pa. Oya weni chama gani. Hapa tupo gengwege hata shobo. Oya ukula yan. Hatu follow them takalia gogo. Oya situmepage wa meja pa. Tufanyi vitu kwa udogo. Ukiwasha moto kidogo si tunachochea tunakuwa mbogo.
Kwani wewe nani?
Niko na wanangu tunachoma. Kama noma na iwe noma. Si umelisikia ili goma. Linawate Kenya linawapa homa.
Weni mamba ama kengu.
Kwani wewe nani?
Boya acha use.
Kwani wewe nani?
Maneno ya chie kitengu.
Kwani wewe nani?
Woni tumeruka senye.
Kwani wewe nani?
Sisi tunazima sheli sigala. Tulo mkyo nyapala. Tunavunja nasi kogoko. Sindo tulo mbuwa ndala mpoto.
Crap.
Nyone mako vivo.
Crap.
Nataka nyone mako vivo.
Crap.
Oya wanangu wa genge.
Oya. Crap.
Kama nimetoro kamile.
Jiwala wala jikankala. Jimeka meka zigen. Waso. Wiso. Izo.
Sound.